laaɓalɗe wayde reweede woni tiiɗallaaji tongiiɗi e jogala keɓe janginirɗe ɗe. Yo o tayka muya waddani batu mawɗo dow laaɓal fawarde e reweede jewɗiɗo kajolu. Batu mo ana wonda faa ɓeydanadu jogala keɓe janginirɗe ɗe moƴƴee fi heedi baale communeaji leyhiije ɗe. Oumar Nomogo daraniɗo projet e heeƴo ONG ACCOM on ko sefi keɗeɗe mo.
Faanda ɗeɗo pelle ɗe yo hinnaade gulleeji ɗi e ley laaɓal e faccintinde kala geɗe ɗe ñoɓɓugol ñamande e laaɓal gulleeji pami e muɗum. Ndenno yo so arɗo fedde OCD ɓami aadi martinde kumpa kala gulle ɗi wondi fewde e yimɓeele kassintinɓe ɗum dow faandaaji jottiiɗi.
Ɗe jolle e wi daraniiɓe ɗum faaboto faminteeɓe ɓe ɓamde aadiiji naytortooɗi heedi yirwere. Eɗi njaafina du ɓeydande doole banngal jogala heedi baale ɗe leydonnude aadiiji faanda laaɓal e wayde reweede. Oumar Nomogo daraniɗo projet ONG ACCOM wonko sefi keɗoɗen mo.
So ni pelle OCD ɓe kinniki kala ko woni yoɓɓugol ñamande kañe laaɓal gulleeji maɓɓe andon yimɓele ɗum kinnata ɗum no fewiri. So ni min kuncani hoore e ley laaɓal gulleeji amen ɗi ɗum matete sanne e ley keɓal amen. Ndenno kamɓe gollooɓe OCD en ɓe ɓeydorto faamu kewtan ɗum hoolaare.
E wi hawruɓe oɗo batu mawɗo ngoɗo hakkillo faabi keɓe andande hono ɓe gollirta hono du ɓe tottirta ɓeɓe gollanta ɓe hakkillaji fawarde e koɓe golli ko sabu yo ɓen cuɓiɓe se gotani ɓe. Boukary Traoré jokkaɗiɗo bo maire kajolo wonko sifi keɗoɗen mo.
Ngalɗo kawtal no hani laataade ɓuri fof sababu weltingol taguji. Immaɗe muɗum yo famminde ɓe ko woni laaɓal ley golleji ɗi e kañe ɗum no yuɓugol ñamande. Kala wattu ɗum so ɓe kani wadde batu hono foof ɓe kani wadde yalla e matna kumpa jaware nde kala ko woni immadaraji maɓɓe ɗi. Immaɗe ɗeɗo pelle ɗe yo haybude keɓe. Ndenno yo wajiɓe maɓɓe martino kumpa kala ko woni e juuɗe maɓɓe fay so ɗum laatima nde wotere ley hitande saabu jogola jawdi woni golle maɓɓe. Ndenno ana hani ɗum golle e ley laaɓal.
Ngoyo noddaga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum.